fire, 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 fire.
Guess nani yako in the zone.
Nedzama.
Guess nani yako in the zone.
Nedzama. Unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Mtoa Hadija aka Okwankwo. Unasikiza matiketi tiketi za DJ Byron Manzi. Usitoke hapo baada moral. Poa.
DJ Byron Worldwide.
Kijana ni gwiji, utapangaji mora na kashilingi kwa wingi.
Nani ukinita, duma mamita.
Balo balo kijana baro baro.
Bile naifanya, bile 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 naifanya. Bile 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 naifanya. Bile naifanya, huku isi nisi tunazosa. Tunaifanya ga, propa.
We are the Beat Nation.
Tunaifanya ga, propa.
Propa.
All social media platforms at DJ Byron _ Worldwide.
Black Market Records.
Yeah.
I am DJ Byron Worldwide. We are the
Beat Nation.
The best online casino in Kenya. With as low as 10 shillings, play the multi-fire auto roulette today and win on every spin. Play and stand a chance of winning up to 500 times your bet. Visit our website at www.weenpesa.ke or download the Ween Pesa app today to play.
Kama mimi, nela kumkupa tupa, sikeza kama Lewandowski. Ivo ndo suche za mjini. you cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. We bazi cheza kama wewe.
DJ Diver.
Cheza kama wewe. Cheza kama wewe.
Pesi longi hani, sami yudo pesi longi baby. Sama pesa ongera onge, sama pesa ongera onge. Oko chama loto dwaro smokies, wange bende teko nyalo gori. Koki tang bendo nyalo negi, adyango sana onyalo tieki. Oko chama loto dwaro smokies, wange bende teko nyalo gori. Koki tang bendo nyalo negi.
We are the Beat Nation.
Sama pesa ongera onge, sama pesa ongera onge. Aromo kinyako ebo maka, aromo kiwendo umakaka. Nathini langa tomuojo, nathini langa tomuojo. Udo nyako chien hatu aninga. Akao wendo atere oda, akao wendo marwake oda. Taberi ngia tomulola, nathini ngia tomulola. Pani wachna gima chani. Watch now, give my 20. Yeah, well, watch now, give my chani. Watch now, give my 20. Karamani doro joku gati. Kudwaro gano penya kachikati. Koni beo ero kachirani. Chida ni nini, nini mamacha.
Hey!
Hey, mamacha.
Hey,
mamacha.
Hey, mamacha.
Hey, mamacha. Hey, mamacha. Hey, mamacha. Hey, mamacha. Hey, mamacha. Hey,
mamacha. Ni achane mume wako nani. Unajua nadia kweli mini nani. Weni nani. Unampigia simu kama nani, yeah. Hata utoe vya ndani. Atarudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah. Anapenda midogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Anapenda midogo dogo. Anapenda midogo dogo. Don't leave me.
Casino. Visit our website at www.weenpesa.ke or download the Ween Pesa app today to play. Also, follow us on TikTok, Facebook, and Instagram at Ween Pesa. You want to smoke something? Avianca takes you five times higher than marijuana.
Mani malo ni kukidi kidi. Eli kama wengi tanda mino kuchi kuchi. Tam haluwa jigi jigi. Mani malo ni kukidi kidi. Wanasema kibaya chajitembeza. Wanasema kizuri chajiuza. Mani wacha mdomo waze amwaga mate. Na ukamtoa nyoka pangoni.
Tega,
kitenda wili,
tega,
glasi yangu na kinywaji.
kuchi bila chesa. Unakunywa nini?
Jindo inaweza.
Alafu wita weka fudoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me jaman masiniko kwa parking. Designated driver pia kumaji. Na sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey, ladies AK ukiwa tipsy. Nungataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Tafuma gin ama whiskey, ladies AK ukiwa tipsy. Nungataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Nasikia poa bana, leo nasikia poa bana, sijui ni nini. Yani leo nasikia haya melo, sijui ni nini yani bana. Leo yani niko juu hivi.
Zimeshika wa. Nasikia we. Nasikia we.
Best duo Habib na Manga. Masteams na panda. Luku silk ndio pamba. Na matri tusha panda. Na inachunisha kinanda. Hapa derepe kendi wako soba kwa ndai. Shots kidogo washa tuna oya songa my guy. Hatujafika lianza mapema shamora kwa ndai. Before tusele kuna swara mispendagi walai. Na kuna sponsor si ametuma waiter. Kale kabuda pale kanadai kukubongesha juu. Kama ni pesa we mambia sinaga pressure. Tuko wote na ni uno solo ndio anacheza juu.
Weza ya kusami kila mtu wamepewa na sijapewa.
Nani mimi?
Kiwa menilewesha wasichana wakanionjesha. Nasikia adi exo msikutia na nyonyesha. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Nago konga sana ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Nago konga sana ushe raji.
Ui, pesha. Best online casino in Kenya. With as low as 10 shillings. Play the multi-fire auto roulette today. And win on every spin. Play and stand a chance of winning up to 500 times. Your bet. Visit our website at www.weenpesa.ke or download the Ween Pesa app today to play. Also, follow us on TikTok, Facebook, and Instagram at Ween Pesa.
Zama unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Mtoto Hadija aka Okonkwo. Unasikiza matikiti tikiti za DJ Byron manzi. Usitoke hapo bada moral manzi. Poa, poa, poa.
DJ Byron.
Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Nago konga sana ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji.
Squeeze us keep a mela, but on a meza. Ay, uchi baka hapu, hauna hela, ata kucheza. Bifi nda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alpinionesha tabu juu sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika na hero wezi gno. Mafisi geri kubwa, chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wana itanga bro. Bota nini bro, wana kucheza nga kipro. Wana kufanya brekicho, wana kutoka kikichogo. Pesa yako wakipata utayonia kwa kisogo. Hini siki ya usherati tabia zetu joni mbovu.
We are the beat nation. Mtajwa mademu
kidogo. Ushe, ushe raji, ushe, ushe raji, ushe, ushe raji.
Nako konga sana ushe raji.
Ushe, ushe raji, ushe, ushe raji, ushe, ushe raji.
Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe
legalize na safisha na kolon. Nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home, siezi rudi home, siezi rudi home. After kulegalize na safisha na kolon. Niko na allergy ya stories za udu, nandula sini mbichu sini kanya gembu. Sherehe nilipenda sim kadi kiwa yu, sahina kimbizanga makek na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Zitoka toka chini hadi juu, nikikuwekelea utateleza. Behavior kwa impreza, akikesho sintaumwa na migu. Simjui jina batu na darana tukwa kona. Bila na slow wine minasikia yobakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme,
sema.
Niseme nisiseme,
sema.
Nikitaka sinipewe,
pewa.
Na nikilewa sinilewe.
Pata kila sana papa saka shude. Pasa pasa dansa mini mudo kama tuste. Mafisi wana hanga ya mahaga na macute face. Na binti ya nakani kama yeni stawa move. Mwili ya mebeba kama nganya ya mbure. Itabidi hata bili kisidi weka mele. Mare nina gisya shape for the kale. Kite kali kima gaki tukas for the man. Makele mechezi non of the club ni makare. Nika tikivi kusiku yote hadi kwari.
Last na beste yake itabaki pange pangwa kuwakanda juha madale mwako faika masalamu napinga kiswahili dika mtalamu na sija toka area za Malindi ya Malamu akingorea na chorea katalamu alafu songia beste yake na Hawaii na tupaluga nikienda kipangalu bade badae na kafunga katalamu.
Sauti saina vibeti, lugha Swahili ni deadly. Alafu kuna
Nation. Follow me on all social media platforms at DJ Byron _ worldwide. DJ Byron.
Mamako tu onge tulipo sana tangu masikio ni to boy hii namba ya mse wa movie hapa base usireply hata kikutext uliwacha kubonda tangu kuku zenu ziende missing mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame na hopa bako aliunda fence na hopa sana kuliwe na fisi amona romantico romance baby kona mti kama network kiblanda amona romantico romance better option ni wewe safwelewe amona romantico nimekunukia na techno I'm on a romantic call. Better option you ever.
www.weenpacer.ke or download the Ween Pacer app today to play. Also follow us on TikTok, Facebook, and Instagram at Ween Pacer.
I'm on a romantic call. Baby, panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunukia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Bye bamba, let a mama go to onge. Tuliko sana tangu maskio ni to boy. He number, ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kuku zenu ziende missing. Mliacha kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Na hopa sana kuliwe na fisi. I'm on a romantic call. Romance, baby, kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call.
Nibonge na God, ni mwitishe bei yako. Nilale chini unikalie kichapo. Nibonge na gang, dote fikero rasho. Pia na die to atese Nairobi hadida. Kapo goals, too much outfits, Adidas. Kugali ni kushike ni kukunjie kwa kab. Shukuru ex wako, I'm glad I could dump. My gold una glitter, fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo, iki get bigger. Nataka ka boy, unadeka kwen assistant. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute, we can do this all night. Ukigolo akuna low sesi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Romance, baby, panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunukia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, lazima nikuwe, kielewe.
tulipeana majina. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba. Nikawa sisemezeki inauma inauma lakini nitazoea. Inauma inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Hali ya binadamu duniani ni kuzoea. Unashindwa.
Follow me on all social media platforms at DJ Byron _ worldwide.
Dance yo, dance. Dance tulikamata hati usiku wa manane.
We are the Beat Nation.
Kesi yo, kesi. Kesi tukakubali tutapenda na milele. Nyimbo, nyimbo, nyimbo tulizopenda za nikumbu mshanga wewe. Kamisi, oh kamisi, kamisi na baika uliwacha na nusanga ndio nilale. Oh yo yo, tutaambia nini watu Regina. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tukila bata na bia. Bate after bate shetani gani alituingilia. Haka tuweka asana hilo vito bali menifikisha. I'll never love another like nauma inauma lakini itazoea. Inauma inauma lakini itazoea.
To the head of my diva. Upendo spend the ways avoid that my nigga. Kipati mboka siku enjoy na maliza. Mazenyo molo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Rada scooter puta coins ni mamita. Na penti kasi wa boy ni Anita. Kanaro wame nebadeka jina Sonko. Kogalo masi vili give me ndona control. Odi dance it and boys tree as on flow. Na tambla hita shikwa ate bila bongo. Na kila nkichu nisha debe wana turn face. Tadani wa mona manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Hate us not where I had the plan run place.
Na sema mika kitari ya mabaika mimari. Kazi yetu ni kushita nkupari. Cause it's my life and my rules. Nimeshika mtani kwa geto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kamreso. Kamreso.
Wapi kamreso.
Wapi shots.
Kamreso.
Wapi shots.
Wapi kamreso.
Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head.
You didn't know Konko can speak another lingo. And I make it look simple. I'm a teen, this shit just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai. Na kizungwa kiwalai. Limushwa mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, sikunywi ndivai. Yo shere, tunapiga pesi ya nguvu. Mali bombe na sabi wana tunjugu. Akiana ni leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chuko kilamba mutu. Tupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu. I keep it 100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets. You know we killing this shit. Level up.
Na sema mika kitari ya mabaika mimari. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Cause it's my life and my rules. Nimeshika mtani kwa geto. Majendo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kamreso. Kamreso.
Wapi kamreso.
Wapi kamreso.
I got a woman here. Bad man looking good, cocky. I don't need your.
your body, Nadio. And I feel like good vibes that you know. I flex with him, man, I flex with DJ. Flex when I flex, man, I go harder. Flex, biggie, biggie, flex, biggie, badder. When I come through, when I need to turn dad. I flex with him, man, I flex with DJ. Flex when I flex, man, I go harder. Flex, biggie, biggie, flex, biggie, badder. Come on, I go harder.
Kushinda buda wachia magwiji huku ni mapole mboro machia machizi tunakula nyama kubwa na chia mafisi achia 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 mabigi eti ni kushinda buda wachia magwiji huku ni mapole mboro machia machizi tunakula nyama kubwa na chia mafisi biznani ya kizazi manki achia watoto malini high maintenance achia masonko cheza size ya kwako endo kapiwa na Bosco hakuna toboka mfuko bakia na ngogo ambia umabombo kambia wanoko yule anajifanya juu imeingia ni muongo ziki bila kiki drama na chia madogo na deliver moto kama bajia za globo achia 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 mabigi eti nimekushinda buda wachia magwiji huku ni mapore ngoro na chia machizi tunakula nyama popa na chia mapisi achia achia mabigi eti nimekushinda buda wachia magwiji huku ni mapore ngoro na chia machizi tunakula nyama popa na chia mapisi.
Happy Monday, Nikaza. Tuesday, Nikaza, to Monday. Wednesday, see Jale. Thursday, Nangoja, Friday, Friday. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Twende. Tukorido sahi ya dimangware kina kemboi wamefika na walales hakuna gravity kwa mongo ni mabale najisikia kuna kakitu kwa wallet mtani litoka hadi kiwa manches siku pitia kibandaski kwa madhe sahi katumbo kamejaa kuna gases juu ya kunyanya jugs ipendangi glasses
nakani sato nakuwa na ganje ni nani atataka makali tayari muda sahi niko machi na imagine manena niko kazi mini big big boys yezi gusa toy misi role model ni avoid na mwona buda nikileo ni waribu ganji nikisema pewa hadi Monday ni kaza Tuesday ni katu mwana Wednesday si jala Thursday ngoja Friday Friday ola la 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 ola la la la
Shanadia mupata sheria lazima ufuate juu ya serikali askari sura yake wevi kaya kali kali sa
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kuka
hata maji munajifanya musa na nusa watoi muliomba nani ruhusa kipusa this time tulibeba jovi ndorende hatuna hata za hoi
napenda life napenda dema na jidai hati amevai kama niluku piga white nikame die ako machingri mangwai na pia light kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni mwiko si miu wamekalia ni sheria na itaki masheria sheria
maji nasambuka nikipe kinazinduka shitani amepanda jini mkata kamba serikali inapindua mindo kiboko yao wakisleki tunapita nao tena haina kuchao
yani uu baby wendu mama yao
afane pita ndani yani we chuma inalala ndani shumra shumra za kipapi uu we enjoy the party tunapiga shere yani mpaka kuche tunapiga shere
Tulibeba meja yule alifanya bablas
Sherehe ni meja, tumekujari na tamba. Atulibeba meja yule alifanya papa. Uzi ndo rende, tunarogadi wa kamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda.
We are Isha, kitu, the Beat Nation.
Kingfisher na picha, shanga piga lab. Snap, snap, sana deku jipoju. Ya, ya, jihide
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, zezi mendata kapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi nafanya nini kumbash. Na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoy na pika simpo stivona. Mwa sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tata fadhali. Deli niko majani, buzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sindani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, zezi mendata kapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
We Pesa, the best online casino in Kenya. With as low as 10 shillings, play the multi-fire auto roulette today and win on every spin. Play and stand a chance of winning up to 500 times your bet.
Screen yangu bado ni JVC. Old school blood ni wana KBC. Kichwa mbaya siwa siski. Watu wa CBC uneza tuta Gen Z. Same things she still never change. Bado MVP tukimali zanga game. Sioni haya zetu ziki kanashi. Mindo VIP kwa show zote mna attend. JWK kitu wana TAK. Jeshi ya B imekam kuwa ribu South C. Barricade kuna wale wana IK. Jeshi ya D imekam kuwa ribu South B. AV ukidari chumisin. Kacho mapicha jwa tunaga ID. MP ya JSK ya our plea. Mara IBC vitu watai tu saidi.
MC still MCA USA USB naka charger type C. Karata mgu ime develop riba. ADHD ndani ya ABLB. MC still MCA USA USB naka charger type C. Karata mgu ime develop riba. ADHD ndani ya ABLB.
Subaru mambaru imekano meja. Subaru mambaru imekano meja. Subaru mambaru imekano meja. Cheki fala mekana mezubara na cheki yeti. Subaru mambaru imekano meja. Subaru mambaru imekano meja. Subaru mambaru imekano
meja. Kam na kinini kidulu. Kam na kinini kipukudu. Kam na kinini kidulu. Kam na kinini kipukudu. Kam na kinini kidulu. My guy, he's a toy. See what Urush, Namina G enjoy. Tulua boom brush. HK and Michael. Uru clean and missy boy. Sina jungle, sina form, sina cheddar. Bila mbesha still machaji wale chuna. Ngeusi una mattress kwako, sema form. Munga, mchinga, niko zone. Bas kafu magiza, niko biz. Shwari ting alikujia magiz giz. I'm sorry, Lidim. I'm sorry, Limedi. I'm sorry, Lidim. I'm sorry, Medim. I'm sorry, I.
Subari na kam na mambaru wa mekrom. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachom na mepong. Digitali jabakali shikisha na dosh. Maisha posh na maombre wa pale nkana nkoch. Taxi na magego za ogoro zina waka shinda torch. Kama kuochi itani mbaya lola mota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mendo teacher mendo coach.
I am enzime waka DJ Byron Worldwide.
Atuna kasheshe. Baby tukudokore na tukufanya gepeshe. Boom boom. Yeah 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 yeah. Check the file.
Come na kinini ki. na kinini kama na kinini kipukutu kama na kinini
Shika za ki white boy Akiwa madu ya riyo mwana cock toy Icho kidiu raisi kufanya wilge kwa soil bro Na kidiu ragudungwa na rock boy Boy, atuitishi ruhusa kukuza Tunaishi nchi raisu tundura Na ukisnitch juu ya click unasundwa Shock deli tunakam kuchunguza Umbwa Shock de tinka umekam kutunyuria Finger imekuwa makwa trigger unabuya Sikam kiwa steam kauta kikukanguzo ni genje Njegi walikam kuwa kuma
Alikam na kidudu tum tum Kama awamini uneza kugulu Saizo chaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini kungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwanu unexpect nini fadha kiku bless ni mapuku Bitch nigga mwanze kuva vest check it dosh dosh Hakuna raka maze tuapeleke most most Chungo sipate baraka waseme ni wash wash Lifanyo doji na kitu kwa mwisho
We are the beat nation Na
wakapo bote umoroto matua tua 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 Now, Bala klapo wezi njwa kwa CCTV Bro nikimuambia haski na yesi kiziwi Kasi bizu chani pata ni mesare siki bizi
Unafaa kuenda nani zai Sweet vlani shua kwa kusaka wazaki Jege masanse hawa tutaki
Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firi firi na taska Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firi firi na taska Mbona nyinyi na wawasha
DJ Byron
Bona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firi firi na taska Bro amejituma ako kazini anaisaka Bata najua vipi yake anafanya nini naivasha Boy, akisi Kenya kuna konje Nashindwa dunge chengani so nazidunga zote Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope Si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke Normalishe mbeteng mamoli kwa henneken When I meet you my friend we got rich in the end Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan Kawamini tuko luzu lizaish the falling ham Sini mabagla for sure na hisi siri Bala klapo wezi njwa kwa CCTV Bro nikimuambia haski na yesi kiziwi Kasi bizu chani pata ni mesare siki mbizi
Unafaa kuenda nani zai Sweet vlani shuko kusaka wazaki Jege masanse hawa tutaki Kapungi tambui siku tambui
Askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara After masjid masti iki lost is sit was in Na piga baroda na kikwara Tombo yoyoto mboya zil lombo tosti so mangoto six Fipi dip dip ni vila limaro Homeboys hapa nataka mchezo ati na hama Tomboys bombo kwa tupato Rizavi ni baroda saraki ndipi tukishukizo masaha Minus warazi tura adingi maombo Saki news joe mwishmiwa kulenda jete na jama Divide makazi zita msingi tute chokles What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that?
Kuna bahali, nafaa kuenda nani zai Sweet vlani shua kukusa kawazaki Jege masanse hawa tutaki Kapuni tambui, siku tambui
Then tumekuwa maplamba
We are the beat nation
Labda peace talk ama kofika ya nana Pigia skilo tuchuwe maska nkaza das Mini pro kwe shit siyati natigas Kuna bro mejipindia AP na nkiwapa Mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirapa Kwa wasu chinda biz wera imetikaza wasu Moshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf Kuko holy masoja matroop na makrup krup
Unangam, unangam
Ulida ya tuna kitu na Una makali na graph ya tuna improve Speed fulani kawasaki niki come through Kama lightning tuki jam niku strike tu Kudigida warazi ndo kitu si udu
Kuna bahali nafaa kuenda nani zai Speed fulani shuko kusa kawasaki Jege masanse hawa tutaki Kapungi tambui siku tambui Kwa kuna kuna
kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna
10 counts on Wing Pesa Casino. Visit our website at www.wingpesa.ke or download the Wing Pesa app today to play. Also, follow us on TikTok, Facebook, and Instagram at Wing Pesa.
Tangulini ni barare mimi aje Kombato zali sanse Alafu pale IG wakule update we. Daily ni kanisande Maziwa mini na kajale Luku nilipiga ngware Utanipata na ingine tena after Fighting niko freshi Dhudha na majegi Comrade unatiki Kanero utaishi aje luku na yo haitezi
Iga luku kula wa ajami
Weka mziki, leo nataka kucheza Nina mabeshte ndani kwa party, tunataka kucheza Shida ni mingi, leo nataka kucheza You know, we just wanna party and enjoy Leo lazima, nyama kwa wingi, ugali kidogo Pombe kwa wingi, chesa kidogo Mabezi kwa wingi, chuki kidogo Situzitoke mdogo For the sun fits on us Tujibambe pamoja For the sun fits on us Tulewe pombe pamoja It's all about good vibes And inshallah good vibes And inshallah good vibes And inshallah It's all about good vibes And inshallah
Jagwane, every day we do it for the fande Fande, sexy ladies in a departe Man about money and you know it's an anthem Give thanks to the most high Every day a blessing you see and we multiply Bigger picture now your good side
A bigger picture now your good side
Jabu kuwingi ngwe kidogo Usiogope choma foto Pigia Cindy, pigia Jojo Ya tunaruti soko Cause I know you sacrifice Tujibambe pamoja I know you sacrifice Sit to chum ye ki moja
It's all about good vibes And inshallah good vibes And inshallah
Manze huku nje naitwa one minute man Ati mi uboba tamon high demand Depression ni kikikin manze ni takiban Kishash, kobash, kishash, kobash, kishash, kobash, kishash You want a quickie in an Uber chap chap Kama soja bushi makes it clap clap Hii samosa ni kama nzi yako Ice, venye ina slap kishash, 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 kobash
kishash kishash kwa bash, kishash kishash kwa bash, kishash. Skiza, everything you say has a consequence. Anajingisha ungeza nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia ya breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakona jeki. Ai, ai, usidos ndo huyo mimi ninakama. Manze huku internet a 1 minute man. Atimi uboba tamo night man. Impression is kikikin manze nitakipani. Kishash kishash kwa bash.
DJ Byron Worldwide.
Riba za kanayo mambo kujiteba wetate sameza zero pressure setan kuchiweka tunameta sosi neko kwa necha ketchup kupepeta goti na piga bega bega rakata sakata yong kola rada na kama tena mkemba kicha pala smona kam tena kicha pasa na utazampenga sabula sigidi maiki wakati yo gamba chi story chi kuwa muku kabadi
balo balo kube balo balo kube balo balo kube balo balo
Mwala nyenya watu, mudisco tuzine valu valu. Machingu na meza kavu kavu, bila chesa wanaleta na zikagu gagu. Chipo masala na kingokotika, niko nandanya na nikokotika. Nasika na kawa kama soko mchinga, anachanganyo na malokonika. Sabula zigidi maiki, wakati yokamba chistorechi. Kuwa mugu kabadi, combination kali kama ragwa na mariabadi. Zigidi yo musipi, nsipide mudangari.
Hata, 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 hata.
You better get it.
Music never sounded this good until when I played it. I am DJ Byron Worldwide. Follow me on all social media platforms at DJ Byron _ Worldwide. www.weenpesa.ke or download the Ween Pesa app today to play. Also, follow us on TikTok, Facebook, and Instagram at Ween Pesa.
Jiggle, jiggle, jiggle when you blunder.
say hewa, hewa.
Baby, let me talk for you, talk for you, talk for you, my love. Won't you say that for whatever? Let me talk for you, talk for you, talk for you, my love. You know my girl. Baby, let me talk for you, talk for you, talk for you, my love. Won't you say that for whatever? Let me talk for you, talk for you, talk for you, my love. You know my girl.
Turn around, na kama una kibong kiwasha kiende round. Turn around, tingisha mawa. Turn around, na kama una kibong kiwasha kiende.
Baby, let me talk for you, walk for you, walk for you, balance. What you said, I want to know. Let me talk for you, walk for you, walk for you, balance. Zinamo go.
Sija kick ball like Dona.
Babulin, 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 babulin. Shabulin, tato nice babulin. Babili mawili yapatuni babulin. Babulin, 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 babulin. Shabulin, tato nice babulin. Babili mawili yapatuni babulin.
Telesa, telesa, telesa. Well, when you come Venice, ya ketwa Venice. The way she wind up body and the way she babble up. Imagine the yalla motor than the ambulance.
Baby, then you take it down low. Take it, Ghana, baby, take it down low. When the man lady, cause I am the lando. Put your body, seke, show me what you know, baby.
Wait, hold on. Put it up.
Put some respect when you mention my name.
DJ Byron Worldwide.
Ooh, yeah, you fucking haters.
Rambo in the Chemuka. Rambo in the Chemuka. Imechemuka. Mapenzi nena kula saizi. Mapenzi alifanya niwe cheesy. Mapenzi alifanya niwe mwizi. Sasa right now niko easy. Nimezima. Yeah, mtu mzima. Nimezima. Nimedaka natana mapenzi. Kushoto kulia na kuchekikilia. Mtu mzima mimi nimetulia. Mapenzi mapenzi kula kwenye sinia. Nimebobea kwenye kazi mimi sinia. Hello,
Mambo imechemuka.
Ati nini?
Nadela kuchamba.
Hello, Mambo imechemuka.
This is the Beat Nation.
Hello, Mambo imechemuka. Nimechemuka, Mambo imechemuka. Imechemuka,
Mambo imechemuka.
Imechemuka.
Wakituchaki kana nuka. Wakiti dem ladies wamefika. Dufla kuyarki ande tunahusika. Tunapika meziro na dodekika.
We better done on that ego.
NBA basket wala kama liekas. Sasa fanya dance ukicheka. While this is East Africa na Jamaica. Oh, imechemuka kwa street.
Imechemuka kwa wing.
Yuko danger and natari kama bass to nice thing. Never try ya knife.
Physical feet.
Up with a nice tune. Old school ego fit.
Hello, Mambo imechemuka. Ati nini?
Nandero kuchamba.
Mambo imechemuka.
Storiza, jaba ndo tingize ubongo. Ndo bebe, kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo.
Byron.
Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya.
chance of winning up to 500 times. Your bet. Make every cent count on Wing Pesa Casino.
Stories are jabba ndo dingize ubongo. No bebe kawa letikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na buda. Kwa kaniambia kanivaa kwa penagiza siri siri, tukakutana kwako ni click click bang, tudu ya kitchapa.
Hamna, hela nini mnate, seka nini unali, pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini sitini na, mneti unatuvunjia mgongo.
Ulini paka chance, na nikapita nako, ulipo nipiga intro, siku ya introduction. Ana ni finance, na school fees zako, alinipeanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huruma. One shot, na kwenye upendi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. We rudi ukakune wa baba duruma.
Niko na
duruma.
Pesa
kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Najo nasike vibaya.
Ni vibaya.
Ni vibaya.
Nenda zako.
Nenda kwenyu.
Kwetu wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini udu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za fancy.
Chemi chemi za uongo. Stories za jaba ndo dingize ubongo. Ndo bebe kawa letikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Niko na pesa na niza babako.
Ndoa marry you, menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa.
This Baba, is the Beat Nation.
Sikio menfata, sina matata. Jisifie waka, pendeza, takata. Tipo cash, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingu. Nobody, watasema sana, wataongea, wazidi umbea, nobody.
Shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa mauninja kufu. Anaruka na inoka na ngu kapu. Ananipa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shik. Bala bala kajipendelea baka kara kara. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kikusogelea yu bala bala. Sasa kikuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
My lips, your lips, they touch. the dance floor, babe. Leo tuna fessa, fe fessa, fe banga. Ama tuta do it your way.
DJ Byron.
Wacha ni kuse, kusi ni hoko, babe. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo nja maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Yebo baby, don't let go. Ukini pay a charge, nitako pay ando. Eh, this the kind of love. Make you when we do it, do it, do it. Make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma, kuna wevunja, mfupa. Tumia mikono, kishinda, mikuna. Nikili chopandwa, ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza, ni juli kichuna. Na kisipo zama, ni jwa kijavuno. Na kiki zolea, ni juki memuaka.
Chapa mpaka ilale basi harakisha njona. Bima inanukia shasha mane utupe nini kwa flona. Supa kumudia ladha gane neze na pasta uslo. Baby, naiva nikisikia mako male kita taplanya do. Yeah, transition vita, tunamaliza.
We are the Beat Nation.
Transition vita, tunamaliza.
Transition vita, tunamaliza.
Transition vita, tunamaliza. Nani ukinita, tumama mita. Lipsinka, wana waingiza. Na panda stage, wana miujiza. Wana chineke, papa wakeja. Wana niti, wana niiga. Likuwa na choma, mpaka kwa filter. Kabado kusha go. Life iko order. Mpako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya, siyo hoja,
yeah.
Huku isi nisi, tunazosa. Tunaifanyaga proper,
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 proper.
Kwa mimi ya mini ni jasho na damu na toka kiroga. Hindili na treat kama dini. Saima device inakuja na mzinga. Wanani daina ni juzu waliringa. Mungu wa kisansi unajua wezi pinga. Odds iko right misi chezi na tinga. Okay, kifemi kijembe kikali. Bila budi na bidwa kubali. Pata jalu ujwe nani ya kujali. Hii maisha ni damu na chess na makali.
Life iko order. Bago kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja,
yeah.
Kukuhisi ni zi.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Maisha ni yangu, maisha ni yangu. Maisha ni yangu, weshugulika na yako.
The Scratch Master.
Life iko order.
Maisha ni yangu.
Life iko.
Maisha ni yangu.
Life iko order. Life iko order.
Ni yangu, maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napenda za kwangu, weshugulika na kwako.
DJ Byron.
Missy, thank you.
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Yunyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, you sadata. Aki walai nime kupata, bad news niko rada. Big size dude, baby uko sawa.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Wait, hold on, hold on, hold on. All right, pull it up.
Make every cent count on Wing Pacer Casino. With as low as 10 shillings, play the Multifire Auto Roulette today and win on every spin. Play and stand a chance of winning up to 500 times your bets. Visit our website at www.weenpacer.ke or download the Ween Pacer app today to play. Also, follow us on TikTok, Facebook, and Instagram at Ween Pacer. You want to smoke something? Avianca takes you five times higher than marijuana.
Angie, buddy. Shake your butt. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Yunyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, you sadata. Aki walai nime kupata, bad news niko randa.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me, try me,
yeah,
try me.
So enticing, body look good, body like munchies. Figure your boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Aye, touch it, lick it, ride it. Central, country, private. They gonna be down, animal is safe. Mr. Officer, I don't need sorry. Yeah,
Angie, Angie, body, shake. shake your body. And you know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you so easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
It's just this.
Now, hear this.
Now, hear this.
How long should I wait for your love, little mama? Tell me, are you coming back home in the summer?
Imagine living your life and never finding the one outside your time in Aisha. But we both know it's better this way.
Manifesting, single and searching, like a virgin, nobody touching. Manifesting, single and searching, like a virgin,
nobody touching. Follow me on all social media platforms at DJ Byron _ worldwide. We are the Beat Nation.
Imagine living your life and never finding the one outside your time in Aisha. But we both know it's better this way.
Manifesting, single and searching, like a virgin, nobody touching. Manifesting, single and searching, like a virgin, nobody touching.
matter. Girl, we can ride in a bus. For longer, bongo, we step banger faster, faster. Cause you got me so high in the mood. Mr. Neo looking good.
Worldwide.